Minapenda ukiwa ina waist kiuno kama uko Kongo. Zama chemba unifaini kit tumalize msondo. Baby baridi na inafanya usingizi sipati masidi. Watapambana nipoteze bati. Upasa sambua
moyo,
wapika pakua
moyo,
kwako nishatua
moyo.
Tuombe na dua basi tusijachana.
Uweza mimi silali, wewe unafanya nitage mitani, nitafute sarali kutuliza usiku.
Yeah, yeah. Me, I gon' miss you very much. I gon' miss you very much. I gon' miss you very much. If you leave me, I gon' miss you very much. I gon' miss you very much.
Visanga washafanya campaign, penzi lisifike juu kwenye top 10. Ulevi ni wa cocaine, nisha kupa huru wendo wangu kate.
Kwa maradhi unitibu homa yangu, na ndoa mwisho kwangu. Silete umangu mangu, shana wachako changu. Uweza mini silali, wenu unafanya nitage mitani, nitafute sarali kutuliza usiye.
If you leave me,
ajalie
amen,
na kama nonizalie
amen,
pezi alipalilie
amen,
mazao nijivunie
amen.
You leave me.